Kissy boy baby, bokur ka bokur to ye da ise in the building. I'm a fighter. I'm a fighter. I show you how to win this world. Ani wa ika wa hanta gana haya bananka, bananka, bananka. I'm a fighter. I show you how to win this world. Ani wa ika wa hanta gana haya bananka, bananka, bananka. Aka class I'm teaching you good day ma'alin kos waxan ku dheeraha cilmi my life style wada wasida feeling as more than qamarji amus inta korto ku sirin feeling be iga faiday so I sleeping knowledge that I bring to Somali rap the music wax badan ku soo kordhin adigana waxan ku baraa rap hadda waa rap wali gaadan maghrib waxbu meelaha feel feeling nafigi naftada beena u sheegan waxuna samayna inta faniskayga ku warin one one ani waa ikal musigayga number one hey kuma jiro tartan ama kaftan kama helicopter waxna ay geesiga birta birdala birta lugta lugta ugu xireen birta I'm a fighter. Bisha you can dig in a surwalka. Ani wa ika waxan tagana haya bananka, bananka, bananka. I'm a fighter. Bisha you can dig in a surwalka. Ani wa ika waxan tagana haya bananka, bananka, bananka. Wariya warro mel fadiso haddi kala waxan ku bursana sida zamir faro marka soo gala magaalka bando adugayga waxay igu yeeran kumando boss waxan u noolahay sida rambo dalabkayga ka imaada ilaa argentino arya mando tartib soo adga waxa jooga waa libaaxyo haddi kala waxa u noqonaysaa dadka tusaalo ago agteenana waxa ka tahaya istiraasho tasuga oo naftaada u sheeg qabsa burushko sida meggo masax gaarigo wuxuu u socdaa aniga waa muqdisho hadda doone musigeena ana ku soo saara gaarga I'm a fighter. Bisha you can dig in a surwalka. Ani wa ika waxan tagana haya bananka, bananka, bananka. I'm a fighter. Bisha you can dig in a surwalka. Ani wa ika waxan tagana haya bananka, bananka, bananka. Ayo kana wa soo kacsateen ka haabiye balan weynana sidan fadhi u qalaan ku dabo. Salama, salama, salama. I'm going to another level. I'm going to another level.